music is a bebo music. Ever busy, for dance we see. Ever busy, killer beats. Jagala kulabe, gakulabe car. Jagala kulabe, I need you car. Jagala kulabe, gakulabe car. Jagala kulabe, I love you car. Jagala kulabe, gakulabe car. Jagala kulabe, I need you car. Jagala kulabe, gakulabe car. Jagala kulabe, I love you car. Bozikira bebo, bozikiza mami, tozikira. Bozikira bebo, bozikiza hani, tozikira. Hey, kumisinga everyday, kulavinga baby, mkulo uza kela. Diyango genda, omukwano kuteleke, ogwange nawe. Kumisinga everyday, nayela kwa gala, girl. Kumisinga everyday, nayela kufilako. Bozikira obelo zise, bozikira. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Jagala kulabe, gakulabe. Jagala sanyuke. Obude tukese mu kidongo, njagala tunyumira girl. Tunyemu bebo li wangi, tuzinemu. Tusanyukemu bebo li wangi, nakola mu girl. You are the queen of the king, baby. You are the king of the jungle, girl. You are the king of the king, baby. You are the queen of the jungle. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Nayenga miraka, nayenga otukulaka, nayenga utayusa mami. I love you and ndoza ko akili, nzitasa baby, ndoza ko akili, nzitasa baby. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I need you girl. Jagala kulabe, gakulabe girl. Jagala kulabe, I love you girl.